downloadani ndi kumvera nyimbo za
mama
pa malawiwanga.com.
Uyo! Uyo! Uyo!
Mikey got the hit though.
Mikey got the hit.
Zambure. Zambure.
Unga paso tindine emo cash. Basi matino nukilini cash. Umujele tumubele fundamentali yana soho kwa mbili no panchi. Kumabwela tru kutie mubanga. Kumafunda sotu kumandi yesa. Kumatumiza jimanu zitani. Inde kufunda tukumlipe kesa. Tango kumana kwa tulo. Leta kufunda ya bando. Usiku nimenye na ko. Atini mutenge kukukando. Kungo panghai kamozi. Wayamba kutu madando. Nikufuna mesh. Mesh. Kufuna chips. Chips. Unditenge kips, kips. Uka jako lips. Kufini sabaka inda uka bila hips. Sinji jiponyele uwili. Nukufuna ndifile masile ndijosa ndifile kawili.
Sambulis. Zambulis.
Una kuringa hash, bila kundi pempa hash, musa balika hans, akundi bluga swai, zau huli, okay, zau huli, zau juli, pesa chochita kasi ukule, kuna ndi chule, zau tie mundi tulusi, zau huli, zau, yeah, okay. Nangati kumenye vice, chundi itzira ndi jani, mafanda kulaga kreti, chundi furia ndi jani, zau huli. MC, Zambure. Okay, yeah. Let's talk of serious things. These girls are somehow fun, somehow pleasing, somehow sexy.
Zambure. Zambure. Zambure.
Zambure.
Nizake uja ino ndata aiwe. Ndili kutari kakuno. Mesa nende kuzomba. Ndata aiwe. Ndikira kukulila somba.
Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawi wanga
tuku. Mikey got the hit though.
Mikey got the hit though.
MJ5.